Mungu bitadde ku mabali ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'obutonde bw'ensi ekya NEMA kiwadde ekiragiro eri abantu abatunda ebimuli abeesenza mu ntobazi okuzaamuka mu disitulikiti ya Nwaya. Akulira ekitongole kya NEMA Dr. Balireiga Akankwansa agamye nti abantu abeesenza mu ntobazi baviirako okulemesa amazzi okutambula obulungi, kyokka nga n'abantu era abaasenzaamu amazzi gano ga bulabe eri obulamu bwabwe.
The natural environment which contributes more water is slowly disappearing. So we need to address both sides, looking at the flow, whether there is a problem there, but also restoring the ecosystem so that it catches more water, and most importantly, guarding jealously the water greenery. The greenery here is the greenery now has maize, so that's the water greenery. The rain comes, holds the excess, and then it gives you throughout the period. So we have to work together to address both.